tuzame mchangani kuna kushinda na kufeli yo inabidi ujijue tofauti ya mwalimu na mwanafunzi ni ujuzi na ujuaji. Oh, it's unbelievable that we make it this far. Undeniable, we see the promised land from afar. And it's so beautiful, no they can't touch the fire.
Exclusive from JustNaya.com.